ngaso bathandwa ilesi semysticism somfundisi angithi singakhohliseki ngalento ye mysticism indlela ke ngifisa ukuyiqhamukela ngayo ngizoqala ngokuyidefine ukuthi iyini lento kuthiwa mysticism njengoba sizwa igama lesingisi bese ke siya encwadini yabaseKholose ngabuvula la uNkulunkulu esibekele khona obuningi kokusinqanda ukuthi singaweli kulesi silingo se-mysticism. Bese ke ngibalula nezinye izinto ezimbalwa ngasekugcineni engicabanga ukuthi zingaba usizo kuthina ukuze sinqobe impela. Ma kukhulunywa ngalento kuthiwa i-mysticism, kukhulunywa ngokunaka nokuthatha ingxenye eyintweni zokomoya eyingakheliwe phezu kwalezinto uNkulunkulu azambulile. Ukunaka ube ingxenye yezinto zokomoya, spiritual experiences, kodwa angasuselwa eyintweni esizambulelwe uNkulunkulu. Ziningi-ke izinto zokomoya ezikhona, akusizo lezi ezambulwa iBhayibheli kuphela. I-mysticism ukuba ingxenye yalezo zinto uNkulunkulu angazange azambule, kodwa okuyizinto zokomoya. Uma ingakhelwe eyintweni ezambulwe uNkulunkulu, zisuke zakhelwe kulwazi isikhathi esiningi olusuke lwedluliswa amanye ama-mystics, abantu abakade bezenza lezi zinto bayidlulisele kwabanye. Izinto esuke siyincele siyayifunda kwabanye abantu, noma kuba izinto labantu abazenzayo abayidiscover ngokwabo ngesikhathi beparticipator la enye yezinto eyenzekayo, kunesifiso sokukhula ekwazini lezi zinto abayibona njengeyimfihlo bona, izinto uNkulunkulu angazange azambule for wonke wonke ezwini lakhe. Ngakho ziyatholakala uma usuguduza ucinga ngempela, uhamba ngemigudu yakhona ka-mysticism, bese belokhu bezambula nabo bayidlulisele kwabanye, kube nezinto abayitholayo abakhela phezu kwazo lama-spiritual experiences ababa ingxenye yawo. Ezinye zezinto abazenzayo ma kucingwa lolu lwazi, kucingwa nalama-experiences kamoya, kunento okuthiwa i-ascetism, okuchaza ukuyithiba eyintweni eyithize nokuyiphatha kabuhlungu emzimbeni, ukuyilimaza emzimbeni ngenhloso yokuthi ujule eyintweni ikamoya. Kunama-diet enziwayo, kuyafastwa, abanye bayilimaza kwangempela emzimbeni. Uyabakhumbula abaprofethi bakaBhali kuthiwa ngesikhathi beqophisana no-Eliya, uma bembiza uBhali engaphenduki baze bayisika emzimbeni. Isakhona into enjalo, bakhona izinto eyiyekwayo eyijwayelekile zempilo, abantu bangashadi, abanye bathatha ama-vows okungakhuluma, ukuba silent nje, bayohlala ema-monasteries baba ama-monks. Kube nezinto eyiningi abayiyekayo, bayigweme kwabanye abantu. Kunama-vows of solitude, ukuba wedwa nje uphume emphakathini, ibizwa nge-ascetism. Leyo nto iyenziwa ngenhloso yokuthi umuntu efuna ukujula eyintweni zokomoya, lezinto uNkulunkulu angazange asambulele zona. Banemthandazo ebakhona eyenziwayo isikhathi esiningi, akubile imthandazo esiyijwayele thina ukuyithandaza, kodwa imthandazo ehamba nama-chance athize, ama-chance izinto ongathi zamafomula eyishiwoyo, iphindaphindwa iphindaphindwa ukuze umuntu ajule kule nto, angene afukule isimo sakhe sokomoya, angene kule nto okungathi i-trance, kube ngathi umuntu uyaphuma ey'ngqondweni zakhe, ukuze kuthi uyangenwa entweni kamoya. Kunemthandazo ephindwaphindwa, ilokhu ichanti ilokhu ichanti ilokhu iphindaphindwa le nto ngaleyo nhloso. Uzoyikhumbula nakwaprofethi babhala into enjalo, ukuthi baphindaphinda bephindaphinda bembiza 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 aze ababhuqu u-Eliya ethi mhlawumbe usalele nje, ake nizame futhi, mhlawumbe usathatha uhambo. Uyakhumbula uJesu uma ethi uma nikhuleka ningaphindaphindi izinto sengathi nabezizwe ngoba bona benze njalo ngenhloso ukuthi bayozwiwa ngamazwi abamaningi into eyayijwayelekile kulezi inkolo zama-pagans lapha e-Middle East. Kulento ye-mysticism nama-practices akhona kujwayelekile futhi ukuthi kube nembono ebonwayo, ama-visions namaphupho abantu abathi bayawaphupha namazwi abantu abathi bayawezwa, amazwi ama-spirits ahlukahlukene noma bethi uNkulunkulu noma imimoya ethize abasuke beyizwa, kodwa into ejwayelekile kubantu abapractice lento ukuthi kuhleze kunemibono namaphupho nama-voices abawaziwayo. Kwezinye iy'khathi khona ngisho nama-mixture ahlanganiswayo, izinto ezama-portions ezenziwayo. Umuzwa iTestamente Elisha nelidala likhuluma ngendaba yokuthakatha igama elithi lakususelwa khona leli gama elithi pharmacy. Kwakuhlanganiswa izinto njengoba kunama-pharmacy manje kunemithi okuthiwa iyasiza ngempela kodwa leli gama lisusela kuleziya zenzo ezazenziwe lama-mystics ahlanganise nama-portions athize lezi nto okuyibona ku-TV ayisuselwe emoyeni nje. Ma uzwa kukhulunywa ngama-portions ahlanganiswayo, izinto ezenziwayo ngenhloso yokujulisa abantu kulezinto abathi bona ezokomoya kodwa uNkulunkulu angazange asambulele zona. Nangalesikhathi samanje ke siphila kusona isakhona into enje. Mahindu nje, amahindu uma uwazi anama branches amaningi kuwona kuney'nhlobo ngey'nhlobo zobuhindu. Kukhonzwa inxanxathela yoNkulunkulu abayinhlobo ngey'nhlobo. Khona-ke nama-spiritualist amahindu angenayo kulezi zinto ey'kanje. Ama-Buddhist ayaziwa kakhulu ngalento, ama-Buddhist anama-monks labantu engikhuluma ngabo abahamba bayohlala ey'ntabeni bodwa bagxileke kulezi zinto zokomoya ey'mystical njengokukholwa kwabo. Nama-Islam, ama-Islamist, ama-Muslim anazi into ey'fana nalezi. Kungabalwa la labantu ekuthiwa ama-fortune tellers, abelunga impela bayangena la. Nezangoma zakithi ney'nyanga zakithi uyifaka la kule nto ye-mysticism ngoba nazo zinezinto zokomoya ezenzayo, zinama-spiritual experiences ey'participate-a kuwona, kodwa wekho ezwini likaNkulunkulu. Nkulunkulu akazange asambulele lezo zinto, kodwa kunabantu ababa yingxenye yazo. Nasenkolweni yobuKrestu-ke kuhamba kuhambe zivele izinto ongathi zama-branches obuKrestu kodwa angena kule nto ye-mysticism. Le ncwadi yabaseKholose nje esizoyitadisha chapter 2 namhlanje uzoyibona iveza enye ibrentshi eyayisiqala iqhamuka ebandleni laseKholose lale nto ye-mysticism. Naku-First John uyayithola futhi uJohane eyilungisa. Labantu ekuthiwa ama-Gnostics mababekholwa ukuthi banolwazi olunzulu uNkulunkulu angalinikezanga abanye abazalwane babengena nakwi-mysticism bekholwa ukuthi kunama-experiences kunokujula kwezikamoya okuyimfihlo mina nawe singakwazi, nabaphostoli abangazange bakwambulelwe kodwa bona abakutholayo ngalama-visions abo namaphupho ney'ngilosi abayibonayo ney'nto ey'fana nalezo. Masiyisondeza izeduze nasekhaya, uyabakhumbula abathandazi kube ngathi obaba baseyiyona abamaKrestu kodwa futhi kunezinto abazenza emaceleni engesibo kahle ubuKrestu kodwa kuney'ndlela zokomoya, iy'ndlela abasiza ngazo abantu ongazi ungayibiza ngani, i-mysticism leyo. Kunendlela yokuchuma izwe likamoya kodwa ongeke uze uyithole embhalweni engambulekile kunombani okumele uyihambele uma uzoyithola. Namabandla la okuthiwa amabandla ama-charismatic churches ngokujwele ngezulu kuthiwa amabandla kamoya lawa a-extreme uyawathola engena engaqondile ey'ntweni ze-mysticism ngokuthi apractice izinto ey'ningi zazo yisuselwa ezwi likaNkulunkulu kodwa bese yinikezwa i-meaning izwi likaNkulunkulu elingazange liyinikeze lezo zinto, zenziwe ngendlela uNkulunkulu angazange asambulele ukuthi imele ukwenziwa ngayo. Kaningi okusemqondweni wabantu njengoba baqala unyaka mabethi bayozila ukudla bayofasta, akubi le nto uNkulunkulu ayambulile nge-fasting ezwini lakhe. Kunesithombe sikhona emqondweni wabantu sokujula kwezikamoya namandla okubuywa nawo ongeke uze wathole mawacingezweni kodwa athekile ingqondweni zabantu mabefasta abantu bangafasti ngomqondo uNkulunkulu asambulele wona esiwa sonke kodwa kunama secrets akhona owathola ko prophet Sorenso masuwafuna ngalento ye fasting okunye ukupractizwa kweyilini nendlela okwenziwa ngayo ukubona ukuthi kuyela kulawa ama chance esiwabona uJesu wakhuza mayethi singaphindaphinda izinto ngenhloso yokucabanga ukuthi uNkulunkulu usizwa masandiswa amazwi ebamaningi nathi sifukula ama emotions ethu nemiphefumulo yethu ngalama chances esiwaphindaphinda siphindaphinda into ngenhloso yokuthi sifukula umoya siyifake ezweni likamoya through this chanting and repetition izinto uNkulunkulu angazange asambulele zona baningi nabantu abanembono bathi bayayibona all sorts of visions abantu abaqhamuka nawo nama special revelations izambulo esingazazi njengoba sifundisa izwi likaNkulunkulu siyalitadisha siyibona lezambulo zambulelwa o prophets no prophetess so and so emakhoneni ilento ye mysticism ukuba nendlela yokuya eyintweni ikamoya engambulwanga uNkulunkulu angasambulelanga ezwini lakhe bezwa amazwi abantu kunamazwi abawazayo kunama voices bazothi uNkulunkulu bathi umoya ongcwele kodwa abantu banezinto abafuna ukutshela zona uma unesikhathi sokubalalela amazwi abawazwile abaningi baclaim ukuvakashelwa yingilosi yamangaza abantu izinto abayixoxa ngengilosi omunye axoxa ukuthi uJesu uyafika zomvakashela esashefa ekuseni nanga uJesu umla eceleni kwakhe uyashefa axoxe nenkosi babona ingilosi nama visions nani bathi abantu mabe dumisa uNkulunkulu kunama physical sensations abawaziwayo kushwaqa inwele ubathole bedlikiza abantu nezinto ezenzeka emzimbeni yabo esingayibona ezwini likaNkulunkulu into zokomoya izinto abantu abacabanga nokuthi ziChristian kodwa mawutadisha izwi likaNkulunkulu ngeke uthole umqondo wento enjalo nesibonelo sento enjalo masuyilalele uyihlolisisa uyabona ukuthi ezinye zezinto ezilandwa obaba ubani abake baphambuka emadlozini nasezangomeni nakubathandazi mase besindisiwe beze nazo ebandleni ingakho kushwaqa inwele nje abantu bedlikiza ngoba kunjalo laphayana eyintweni zezangoma neyinyanga neyipoki nani nani abanye bakhuluma ngale zinto okuthiwa ama out of body experiences athi umuntu elingisela uPaul anyway athi angazi noma ngangisemzimbeni noma ngangisemoyeni kodwa ngezwe ngathi ngiphumile emzimbeni axoxa inganekwane emva kwalokho ekwenza ubone ukuthi kakusiyele uNkulunkulu weTestament elisha leli neTestament elidala omnikezele experience yakhe yilento okuthiwa imysticism siyayithola siwela kuyona njengabazalwane soke ayigayidwa izwi likaNkulunkulu kodwa igayidwa ama superstitions abantu iinkolelo abantu abadlulisene zona omunye wayithola kwabanye naye njengoba ebhize practice le zinto usediscover okunye naye adlulisela kwabanye bese zanda kanjalo nasebandleni igcine ingena kanjalo le zinto ze mysticism izwi likaNkulunkulu libekwe eceleni ngoba kunendlela futhi iyathandeka yena ngoba kusiyeka nombani angithi iyathandeka into engasiyeka eka wonke wonke ifresh ngoba leli bhayibheli esiliphethe is thousands of years old nakho ukubhorabhora mbijana abantu abangamazi uNkulunkulu bathanda into izinto ezifihlakele eziyimfihlo engatholwa nombani eyitholakala izinto ezihanjelwayo abantu bakithi bayakuthanda ukuhambela izinto bafuna ukuyihambela noma sebekholwa bakholwa ukuthi kunezinto zenkolo yobuKristu nokwazana noKristu noNkulunkulu ezihanjelwayo ezidinguye kubaba ubani ukuze uyithole asinikezwanga zona sonke uNkulunkulu akasembulelanga ezwini lakhe ziyadiscoverwa ziyimystery engaziwa wona wonke umuntu imysticism leyo bangcwele. Manje la kwaba seColosse ngifuna siye lapha ku chapter 2. Lencwadi uPaule uyibhala ngenhloso yokunqanda ibandla laseColosse ukuthi lingakhohliswa yilento yemysticism. Ubheke yona ikakhulukazi nalento kuthiwa illegalism. Lento amaJuda ayethi mayiphendukele ebuKristwini engakafundise kahle afuna ukuza nomthetho kaMose. Ecabanga ukuthi umuntu akakwazi ukuthi usindisiwe kodwa ebe engasokiwe. Ngakho nabezizwa bebengawona amaJuda abasokwe, abagcina amasabatha, abenza imhlatshelo, befuna ukukholwa uKristu kodwa bamsebenzele kokugcina imithetho, kuthiwa legalism leyo. Yayiyinkinga la ebandleni laseColosse, kodwa ihamba nale mysticism. Ngoba ibandla laseColosse, iColosse indawo okwakungesiwe yamaJuda, indawo yamaGentiles. So kwakugcwele iy'nkolo lezi zokuthiwa ezama-pagans. Kukhonzwa leyithixo zakoGreece, oDiana, noZeus, nobanibani. Kwakunenxanxathela yeyithixo. Lezi iy'nkolo-ke zayigcwele lento engiyichazayo ye-mysticism. Mese bathi abantu uma bephenduka, bephendukela kuJesu, bawele nazi izinto. Nathi kaZulu le inkinga. Ngoba sikhula sizazi izangoma nenyanga, nabathandazi namadlozi, masize ekukholweni, akulula kuthina ukushiya konke. Kokunye uthi ushiyile, kanti indlela yokucabanga ayiyekekile, uqhubeka nazi izinto, uyiletha la kuKristu. Ngicela sibuke uverse 4, ngifuna ukukhombisa nje ukuthi uPaule uzama ukulungisa le nkinga engikhuluma ngayo ngaphambi kokuthi ibone ukuthi uyilungisa kanjani. Kuverse 4 kwabaseColosse chapter 2. Ngikusho lokhu ukuze kungabikho muntu onikhohlisa ngamazwi aye ngayo. Khona izinto engiyishoyo kunina, ukuze kungabikho muntu onikhohlisa ngamazwi aye ngayo. Kwakunabantu abazama ukuliyenga ibandla ngamazwi. Verse 5, noma mina siqu sami ngingekho phakathi kwenu kodwa nginani ngomoya, ngiyathokoza ukuba uma ngibona ukuhleleka kwenu nokuqina kokukholwa kwenu kuKristu. Paulu wayefunela libandla liqine kuKristu ngoba lalisengozini yokuyengwa abantu ababefundisa le mysticism nelegalism engikhuluma ngayo. Babuya kuverse 8, uthi uPaulu, qaphelani funa kube khona onithumbayo ngokuhlakanipha nangenkohliso eyize ngokwemvelo yabantu, human tradition, ngeyimfundiso zokucathula kwezwe okungesikho kukaKristu. Qaphelani akungabi khona umuntu onithumbayo, onikidnephayo ey'ngqondweni nakwezikamoya, enikidnepha ngokuhlakanipha kwakhe, enikhohlisa, eninika inkohliso eyize ngokwama-traditions abantu, efundisa iy'nto zabantu nje ey'ngambulwanga uNkulunkulu ngey'mfundiso zokucathula kwezwe ey'ngaveli kuKristu okungesikho kukaKristu. Kwakunenkinga, kwakunengozi eColosse. Uma ubuka uverse 18, uthi makungabikho muntu onephuca umvuzo wenu, othanda ukuzenza othobile, ekhonza iy'ngelosi, ephika ngembono yakhe, ama-visions, eyikhukhumeza ngeze ngengqondo yakhe yemvelo. Nayi le definition ye-mysticism nendlela eyayiyona ebandleni laseColosse. Kwakunabantu mayethi othanda ukuzenza othobile, ile nto engiyibiza nge-ascetism. Lo muntu othobile ukhuluma ngalabantu abafuna ukuyithiba ey'ntweni uNkulunkulu angashongo ukuthi asiyithibe kuzona, njengokushada nje nokudla izinto uNkulunkulu athe azidle bona bazukuzidla, nama-fastings angaphela amaningi, kube sengathi ukudla nje ngendlela ejwayelekile kuyisono bona bazoyithiba, nokuba ingxenye yomphakathi uphile nabantu kube ngathi uyona mawenze njalo kufanele uyihlukanise nabantu uyoyivalela ndawana thizeni. Mayethi othanda ukuzenza othobile, khuluma ngaleyo genge leyo yama-ascetics. Kwakukhona ababekhonza iy'ngilosi, bathi babona iy'ngilosi bathi ikhulume nabo, kunezinto ey'bambulele zona, sebeze nabo baxoxa nazo iingilosi kunezinto abayicelayo kuzona bayayibonga baney'ngilosi zabo sekuney'mfundiso ey'khona eKolose uNkulunkulu angazange azambule ngey'ngilosi ngoba kunabantu abayibonayo la eKolose uthi kukhona abanye abaphika ngembono yabo kahlahle uthi la they go into great details ngembono abathi bayibonile kunama-visions abathi bawabonile mhlawumbe baphuphile ebusuku noma bebephume emzimbeni kwanezinto abayibonayo bafuna ukuyichaza bafuna ukuyifundisa ibandla bafuna ukuletha ulwazi lokomoya angalambulanga uNkulunkulu ludiscovere ibona ngale mbono yabo abayibonile uNkulunkulu akazange asambulele ezwini lakhe lezinto uPaul ufuna ukudila nazo bese ethi bayayikhukhumeza ngeze ngengqondo yabo yemvelo hleze kunjalo esune sabantu becabanga ukuthi bathole into eyahlukile kunalethi nasonke sinayo bayakhukhumala bafuna nokukhokhelwa ngalezo zinto awuyi mahala kumprofeti Sorenso awuyiboni man of God empty handed bayakhukhumala ngoba bayibona bengcono banezinto eyiunique uNkulunkulu abanikeze zona angayinikezanga ibandla lakhe lonke umuntu ukhukhumezwa uthi uPaul ukhukhumala ngeze ngento eyuseless engenamsebenzi ekhukhumezwa ingqondo yakhe yemvelo ingqondo yakhe engafundanga umqondo kaKristu ayilifundanga izwi likaNkulunkulu akaguqulwa ngisimo ngokwenziwa ibe yintsha ingqondo yakhe ngokufundiswa izwi likaNkulunkulu kunalokho uthole enye indlela athe mayefunda kuzona ediscover kulezo zinto zamenza wakhukhumala ngoba eyikaKristu azimenza umuntu akhukhumale lezambulo ey'hambelwa kuma-giants ama-celebrity bo befundisi abangaconsi phansi abangafani nabantu oyisola oyisola lezo ngifuna-ke ukuya ekutheni uNkulunkulu yini ayinikeza leli bandla laseKolose ukuze alinqande kule ngozi akhuluma ngayo khona izinto uNkulunkulu afuna bazazi bandla laseKolose nebandla lase-Adams ukuze lingazukungena kule ngozi ye-mysticism noma ingabe kukhona bese beqala beslide beya ngakuyona bezobuya khona izinto uNkulunkulu afuna bezazi ufuna ukubaleza ufola then izobe sebekukhona iyalo engifuna ukuvala ngazo into yokuqala ma uya kuverse 8 no-9 uNkulunkulu ufuna bazi ukuthi uNkulunkulu nazo zonke into ikamoya edingwa abantu uNkulunkulu nazo zonke into ikamoya edingwa abantu ziphelele kuKristu Jesu uNkulunkulu bonke kanye nayo yonke into yokomoya esidingayo iphelele kuKristu Jesu akukho ongakutholanga kuKristu kodwa okudingayo konke okudingayo ukutholile ma uKristu awudingi ukuphuma ngenye indlela uyocinga ezinye izinto abantu abathi banazo bayayithola uKristu angakunikile zona ma ungowakhe verse 9 ngokuba kuhlala kuye ngokomzimba konke ukuphelela kukaNkulunkulu khuluma ngoKristu la kuhlala kuye ngokomzimba hayi njengento eyispoke indlela thizeni into esengathi kodwa kusiyona ngokomzimba kuyena into yangempela konke ukuphelela the whole fullness of God indlela kaPawule yokuthi ayikho into engekho ayikho into uNkulunkulu ayiyona nento uNkulunkulu anayo into uNkulunkulu afuna ukusinika yona engekho kuKristu konke ukuphelela kukaNkulunkulu kukuyena uJesu kuhlezi kuyena bese sikuverse 8 qaphelani ke funa kube khona onithumbayo qaphelani ukuthi akungabi khona onithumbayo anisuse kuKristu anisuse kulokhu kuphelela kwezinto uNkulunkulu aninikeze zona enithumbe ngokuhlakanipha nangenkohliso eyize nkohliso eyize makukhona othi unento anayo uKristu angasinikele yona ezwini lakhe nangomoya wakho ongcwele ukunikeza into eyize, into eyinkohliso, into eyamanga, into ongayidingi, in fact into elimazayo. Qaphelani kungabi khona abanithumbayo befuna ukunisusa kuJesu nezinto uJesu ayinikeze abapostoli bakhe, basibhalela zona kwiTestamente Elisha, wasambulela zona ngokucacile ngomoya wakho ongcwele. Makhona othi unokuthile okungatholakali kuleli Testamente Elisha, mshaya indiva ukubamba ngenkohliso eyize. Inkohliso eyize athi ngokwemvelo yabantu, into zabantu lezo, into zabantu lezo, ama-human traditions, izinto abantu bayifunde kwabanye noma beyabefundisi beyabaprofethi kuthiwa abapostoli, kodwa abantu abanezinto zabo bayidlulisele kwabanye bese nawe bethi befuna ukukunikeza into engatholakali ezwini, bayakukhohlisa, bafuna ukukuthumba bakususe eqinisweni likaJesu Kristu elambulwe abapostoli basibhalela lona phansi. Nesenami bathandi, ngeyimfundiso zokucathula kwezwe, ungaligejeli la gama elithi lokucathula kwezwe, ngoba uPawule uzama ukulungisa le nkinga yokuthi izinto ezintsha ey'ngekho ezwini likaNkulunkulu zibukeke njengobuchule nokuhlakanipha okungajwayelekile, zibukeke njengenjula, ukuze abantu uma sebethi bayajula basuke sebethi benza into engajwayelekile, ibandla elingayazi benze enye into yabo bodwa injula. Uthi uPawule kakusiyo injula, akusikho nokuhlakanipha, kodwa uma ethi ukucathula OAEOU, izinto eyingakhona ukujula kukaNkulunkulu lezi. Abantu bayazakhela ngezabo iy'ngqondo ey'ncanyana ey'ngaka, abawazi ubhazabhaza wenjula kangqondo kaNkulunkulu eyambulwe emapheyijini eBhayibheli. Mawufuna injula yangempela, dadisha izwi likaNkulunkulu ulazi. Iyona njula kaNkulunkulu leyo, ngoba uNkulunkulu ingcithabuchopho yangempela, uNkulunkulu ophethe izinto ey'kamoya zangempela, izwi lakamoya ladalwa uyena. Mawufuna ukujula kulona, jula ezambulweni zikaNkulunkulu emapheyijini eBhayibheli. Lokho kunyukucathula kwabantu behlanganisa izinto ey'ngahlangani, bezama ukuimpressa abantu beyibiza ngezinto ey'julile. Ayijulanga neze, ukucathula ukuhamba labaprofethi mbumbulu abathi banezambulo ezintsha esingazazi ezwini likaNkulunkulu. Into yesibili afuna bayazi, bengisathi okokuqala uthi kubona izinto zethu ziphelele kuKristu bangcwele, phelela shoti ngalutho. Okwesibili ufuna bazi ukuthi amaKristu njengoba eKristu in a way uphinda the same thing, njengoba eKristu agiqabeziwe ayakhithika with more than they need, yonke into abayidingayo and more, siyakhithika la kuKristu, ayikho into esidinga ukuphuma soyicinga. Kukuverse 10 uthi nina niphelelisiwe kuye, you have been filled in him. Unesithombe senkomishi noma ibhakede eligwalisiwe ngamanzi, ligwele emfili yachichima. Makhona okunye akunandawo yokungena la, akukho sikhala la kuwena, ayikho into oshoda ngayo ma unoKristu Jesu lo owashinyelwa abapostoli basibhalela ngayo iTestamentini Elisha. Ayikho enye i-experience yokomoya oyidingayo, awekho amadlingo ozowadingayo, awekho ama-visions namaphupho neyiprofetho nezambulo ezintsha oyidingayo. Ma unoKristu uphethe konke uNkulunkulu afuna ube nakho. Niyangikholwa yini kodwa bazalwane? Engathi niyayithanda nale nto engithi ningayi kuyona. Yini ngibuye kambi ngalaphayana, ngishaye iy'nto zenu nibangcwele. Buka uverse 11 kuya ku-15 ebala ezinye zezinto ufuna ukuveza la ukuthi uKristu mkhulu kunayo yonke eminye imoya. All other spirits, whether ingelosi abantu bathi bayayibona noma amadimoni abakhohlisayo, uKristu mkhulu ezweni lakamoya, uyena ngangamela yakamoya. Mawunaye uphethe yonke into. MawunoKristu ayikho enye into oyidinga ngale kamoya ongayitholi enkosini yakamoya. Ngiyangizwa bathandi. Uyena owadala ingilosi zonke ezikhona emazulwini neyiwile emazulwini ezibizwa ngamadimoni. Uyena owadala abantu nemoya yabantu, noma basehidesi noma basezulwini, yonke into yakomoya yadalwa uyena. Uyena inkosi yakhona ebusayo. Wena uthole the biggest, the highest. Uthole the real thing. Uthole the real McCoy la kuKristu Jesu. Awudingi okunye. Bayeke nezambulo zabo. Bayeke neyingilosi abathi bayayibona. Wena uphethe inkosi yeyingilosi nomdali wazo. Buka la kuverse, ngifuna sifunde uverse 15 siye emumva siye kuverse 11. Uthi kuverse 15, wabephuca ikhali ababusi nabanamandla, wabathela ngehlazo obale banqoba ngesiphambano. Ukhuluma ngamadimoni, wabaphuca ikhali uSathane namadimoni ayelwa nazo ngathi elwa nathi ngazo, wabaphuca zona wabathela ngehlazo. USathane uyinhlekisa emazulwini, uyinhlekisa nakubantu abamaziyo uNkulunkulu. Ayikho into esichazayo kezambulo zezangoma nenyanga. Ayikho into kumina efuna ukwazi ukuthi kwenzeka kanjani ngempela makuthiwa umuntu uyathwetshula, makuthi uyathwetshula ngempela umuntu. Ayikho into efuna ukwazi kumina ukuthi leza imfihlo zakhona zinjani. Lo muntu wahlekiswa ngaye uSathane, lenkosi yezangoma nenyanga nazo zonke into ikamoya abantu abayifunayo, wathelwa ngehlazi sahluleki. Mina ngifuna ukulandela lo wanqoba uKristu Jesu, wamthela ngehlazo ebanqoba ngesiphambano. Bese yasitshela kuverse 14 ukuthi kwakuyini lesikhali uSathane ayenaso kuthina. Uthi kuverse 14, wayesula incwadi yecala lethu eyayimelene nathi ngemiyalo ekuyo, wayisusa ngokuyibethela esiphambanweni. USathane isikhali sakhe ukusimangalela phambi kukaNkulunkulu, umangaleli wabangcwele. Uthi wena Nkosi kumele umyise esihogweni ukhoze. Asingakhuluma izinto eziningi, nawe uyamazi unjani. USathane unjalo. UJesu wamphuka, wathatha leyo list ayenayo yamanyalamu, wayiphanyeka esiphambanweni, wawafela wonke amanyalamu uJesu. USathane akazi uzongenze njani manje. UKristu wamnqoba, wanqobela yena. Ayikho into engidinga ukuyesaba kuyena, yikho into engidinga kuyena, yikho into engangenza yona. UKristu wanqobela yonke into izwe lakamoya elingangithreatnisha ngayo. Uthi esithethelele iy'phambeko zethu, izono zethu yixolelwe ngoba uJesu wasifela. Athi kuverse 13, nami ke benifile ngey'phambeko zenu nangokungasoka kwenyama yenu, wanenza ukuba niphile kanye naye. Nanifile, manje seniyaphila. Khuluma nge-spiritual life. Ningakafiki kuKristu naniyidumbu maqondana ney'nto ey'kamoya, manje niyaphila. You are alive spiritually. Abafile ilaba bathi basayofuna into zokomoya kwezinye iy'ndawo. Nina ninokuphila okuphakade phakathi kwenu. You are alive. Nivuswe kwabafile maqondana nezinto ikamoya. Niphethe into yangempela yokomoya mani Kristu. Uthi kuverse 12, nimbelwe kanye naye ngombhabhadiso okungawo, futhi navuswa kanye naye ngokukholwa ngamandla kaNkulunkulu owamvusa kwabafileyo. Navuswa kanye noJesu mhla nizalwa kabusha, mhla nibhabhadiswa, nisindiswa, navuswa ekufeni, nenziwe idalwa ezintsha. Nina nama-spirits aphilayo nigqumene noNkulunkulu ngoKristu Jesu. Mphethe inkosi yasezulwini, inkosi yakamoya iphila kunina. Ngigwele umoya engcwele onenza ngiphile. Angishodi ngalutho, angishodi ngalutho enikudinga kuma-mystics. ngiphelele uKristu Jesu. Angisazi ukuya kuchapter 1 ofunda usuke kuverse 13 uye phansi umuzwe emhaya uJesu nezinto esinazo kuyena. Athi mkhulu kunemoya yonke futhi thina sihlanganiswe kanye naye ngevangeli. UPaule athi naye uyisebenzi salento kaKristu evezwe ukuthi yona into yokuphilelwa le kaKristu. Bayekeni abantu bezambu lezintsha ezifuna ukunthumba kuJesu engahambi ngalokho uNkulunkulu asambulele khona. Amen. Uzama ukubuka la uthi ngeqile. Asiphinde sibuke uverse 18 khona la chapter 2. Makungabikho umuntu onephuca umvuzo wenu. Ubekade shilo ku chapter 1 ukuthi uNkulunkulu wanenza nafanela ukuba nesabelo sefa kanye nabangcwele ekukhanyeni uverse 12 lo ku chapter 1. Uthi manje akungabikho umuntu onephuca umvuzo wenu ngamanye amazwi on disqualifyayo. Ngale ubethe uNkulunkulu wan qualifya wanenza nafaneleka ukuba nefa. Lento ye mysticism mawuyilandela iyakhipha efeni ikuphuca umvuzo wakho uNkulunkulu akunikeze wona kadani bangcwele. Ngiyathanda ukugcizelela la ukuthi lezinto njengoba umfundisi sasikhulume ngazo akuzona izinto ezama additions phezu kokukholwa kwangempela. Izinto othi mawuke wayibamba wagudla nazo zikususe ekukholweni. Ulahlekelwa izulu nefa lakho ubheke esihogweni mawusugudle nazo ngempela lezinto. Khona abantu abanomcabango wokuthi cha phela enye yendlela nayo yokulandela uNkulunkulu engafani naleya beyazi isiBhayibheli. Umuntu okufaka ngaleyo mgudu uphuca umvuzo wakho. Awunamvuzo mawuhamba ngaleyo ndlela. Ngicela sibuke uverse 19. Uthi onjalo engabambeleli kulowo oyinhloko. Okungaye umzimba wonke uyondliwa futhi uyahlanganiswa ndawonye ngamalunga nangemsipha ukukhula ngokukhula kukaNkulunkulu. Khona bacabanga ukuthi ufika ungene ngoJesu, uJesu uyisanga lezinto. Bese ke mawusufikile kuKristu fanele unabeke phela ukuze udlondlobale entweni kaMoya. Cha, uthi uPaule abanjala babambeleli kulowo oyinhloko nangomkhulu kunayo yonke eminye imimoya nangu oyikhanda lebandla ohlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Mawubranch out uya kuphi? Ngoba wena unikezwe okuyona nto enkulu kunazo zonke nephethe zonke into oyidingayo. Akukho ukuphuma uthi uyasabalala. Ababambeleli kuye oyinhloko bese thi okungaye umzimba wonke uyondliwa. Umzimba wondliwa ngokuhlala kuKristu futhi uhlanganiswa ndawonye ngamalunga nangemsipha. Wondliwa umzimba ngokubambana namanye amalunga emzimbeni. Umuntu ukhula ngokuhlala kuKristu bese ehlala ebandleni likaNkulunkulu. Athi ngokuhlanganiswa ndawonye ngamalunga nangemsipha ukhula ngokukhula kukaNkulunkulu. Mawufuna ukukhula udlondlobale ube metsho kuKristu, ukhule entweni kamoya, hlala kuKristu, hlala ebandleni nabantu abesaba uKristu abathanda izwi likaNkulunkulu. Amen. Akusiliqinisa ukuthi mawunyomuluka ngasese ndawana thizeni eyintabeni thizeni khona into eyingcono eyitholakalayo. Izinto zonke eyiphelele zokomoya zangempela engesiyinkohliso nokweduka zitholakala ebandleni ihlangene ngesonto lifunda izwi likaNkulunkulu. Amen bangcwele. Zivaleni leso sicaba. Zivaleni leso sicaba. Buku verse 20. Ngizodlula masinyane kuwona besike engawuthinta. Bengifuna nje ukuthinta leya ndawo yokucathula futhi. Ngibone ngathi angiyithintile. Futhi verse 20. Uma nafa kanye noKristu nakhululwa ey'mfundisweni zokucathula kwezwe. Pho kungani kungathi nisaphila ngokwezwe? Nithobele iy'mfundiso ezithi ungathinti lokhu. ungakunambithi lokhu, ungakudli lokhu, ungakubambi lokhu. Khona imfundiso enjalo zazikhona kumaJuda, ama-rules e-diet, izinto okumele ingadliwe nezinto okufanele idliwe ukuze umuntu azi uNkulunkulu. Kunemithetho eminingi, ungathinti, ungabambi, ungakwenzi lokhu, ungaganwa. Hamba ohlale emonestri izinto zakho ujule kuNkulunkulu. Uthi uPawule, uma nafa kanye noKristu, waye nibuyele ey'ntweni zokucathula ko-IEOU, senihambe kangaka, na-graduator, nashaya ama-PhD, ngoba uKristu i-PhD yakamoya. Ayikho i-qualification engale kaKristu. Msani ubuyela ka-first year, kanti senigogothile ngamajazi abomvu enkosini. Amen. Ngicela ke ngoba ngifuna ukuvala masinyane. Kunezinto ezimbalwa nje engicabanga ukuthi zinganilekelela abathiwa bathandwa uma ngiyibala. Maqondana nale nto le. Uma ngiyeka le exposition yami ngiphelelwa isikhathi. Into yokuqala engifuna ukuyisho kunina, asibe nayo inhliziyo yokuyekela izinto ezifihlekile kuNkulunkulu. Yinhle i-curiosity, iyamenza umuntu afunde, kodwa yimbi mayidlula kuKristu ey'ntweni ey'kamoya. Ungabi curious ngezinto ey'ngekho eBhayibhelini. Uma kuze ey'ntweni ey'kamoya, ungathandi, ungahaleli, ungafuni nokuzazi izinto uNkulunkulu angayibhalanga emibhalweni yeBhayibheli. Uthi uJesu uma encoma elinye ibandla lapha encwadini yesambulo, athi kukhona abanye phakathi kwenu abangazazanga izinto okuthiwa ejulileyo ikaSathane. Uyabancoma ngokuthi abazazi, ba-ignorant. Kwakhona izinto lapha kuleli bandla okwakuthiwa ijulile, izinto izinto abantu abayidiscovile maqondana noSathane. Bayazazi manje, bayayiqoxa, mhlawumbe kunanamasemina kuyokwambulwa into zokomoya uNkulunkulu angazambula ngezwini lakhe. Uthi uJesu, nibahle nina ngoba nizazi le zinto. Number 10, niyayikhumbula, niyayikhumbula i-era yama-devil worship? Kwake kwakube ebandleni, wonke umuntu, lonke ibandla linesambulo esisha ngokuthi kwenzeka nemkhathini. Abantu baqala nje ukuthandaza ngo-12 ngoba khona ama-devil worship ayefika kwi-God's army athi ngo-12 kuphuzwa amagazi. Ngo-12 kunezinto ezenzekayo, ngazi noma kushintsha i-shift yini emkhathini. Ngakho uma sithandaza ngo-12 siphazamisa umkhathi, masikhuleka asothumela umlilo emkhathini. Uyasho uSathane wayethanda ukuthi kuba benje, ngiyamhlonipha, kuningi okuhla kwenza. Ethanda ukuthi uSathane ukhishwa isisu mase sikhuleka ngale ndlela, athi umfake inkemba. Ngithi mina, konje singayithola phi lento embhalweni? Konje lento iqhamukaphi? Ubani osifundise lento? Niyawuza umbuzo wami bathandi, wazi ngani ukuthi emkhathini kunento eyenzeka ngo-12? Wazi kanjani? Uzwe ngobani? Ngoba phela uJesu akasitshelanga le nto. Ufundiswe umuntu othi ube i-devil worshipper ehlala namadimoni. Usebuyileke manje ufunda kuyena futhi. Yena le nto uyithathe kuwona la madimoni athi behlala nawo. Manje ibandla lifundiswa madimoni. Asingafuni ukuzazi izinto uNkulunkulu angazambulanga. Vala indlebe. Abayiqoxe bacocelane, angifuni nokwazi ukuthi yithini iprofethi ezintsha uNkulunkulu angazange asambulele. Konke sidinga ukukwazi kuphelele between uGenesis noRevelation. Uthi uMose encwadini kaDeuteronomy, ungavuli manje ukufundela masinyane, iy'mfihlakalo ngezikasimakade. UDeuteronomy 29:29, iy'mfihlakalo ey'kasimakade uNkulunkulu wethu, kodwa okwambuliweyo ngokwethu nozalo lwethu kuze kube phakade ukuba siwenze wonke amazwi lomthetho. uNkulunkulu sinikeza umthetho wasambulela izwi lakhe, ufuna sazwona siwenze siuphile okungambulwanga okwakhe uNkulunkulu. Asibe nenhliziyo enjalo bathandi. Into yesibili khona la incwadi nabaseKolose ke manje, asifune sijule kulokhu uJesu asibizela kukhona ukuze singazuba nesikhathi seyinganekwane nokuyocinga izinto ezingasidingi thina uNkulunkulu ayifihlile. Ngicela upheqwe ngale chapter 3. UPaule after eqeda ukubakhuza chapter 2 uyabachanela manje uthi shintshani focus kuverse 1 chapter 3 uthi ngakho ke uma navuswa kanye noKristu funa nokwaphezulu lapho ekhona uKristu ehleli ngakwesokunene sikaNkulunkulu, musani ukulandela ingilosi nama visions nabantu abathi banendlela zokuyithoba ezahlukile. Funa nokwaphezulu uKristu akhona ngakwesokunene sikaNkulunkulu, nakana okwaphezulu verse 2 ninganaki yokusemhlabeni ngokuba nafu ukuphila kwenu okufihliwe noKristu kuNkulunkulu. Nxa ibonakaliso ngokuphila kwethu nani niyakubonakaliswa kanye naye enkazimulweni. Na into yokuqala ayibalayo mayibala into zaphezulu, ukubuya kukaJesu uzobonakaliswa nani nibonakaliswa kanye naye zilungiselele lokho. Athi kuverse 5 mayikhuluma ngale ndaba yokuyilungiselela, ngakho ke bulalana amalunga enasemhlabeni, ubufebe, ukunqola, ukuhuheka, inkanukembi, umhobholo uthanda imali, nokukhonza izithombe okuze ngakhulaka likaNkulunkulu. Uyayizwa i-change of focus. Nina nafa noKristu navuswa naye, nakanokwaphezulu uyabuya lo Jesu enavuswa naye. Zilungiseleleni ukubuya kwakhe nakanizinto athe zenzeni bese yayibala. Bulalana amalunga nasemhlabeni, ibani busy nokubulala inyama yenu nina. Sana ukulandela imoya edukusayo. Naka inkanuko zakho. Naka izono zakho. Naka lezi zinto ezisakwahlula. Abale izono zokucansi. Awunake lezo zinto, akanqobele lezo zinto njengoba kuqala unyaka. Musa ukufuna izambulo ezintsha. Naka lento yokungcola nokuthanda izinto kwakho. Ukufisa izinto ezimbi uNkulunkulu angakunika ngazona, ukuthanda imali, ukukhonza izithixo. Uyazazi nezakho na ungayibali. Ake unake zona, ulwe nazo, unqobe zona njengoba ubheka ukubuya kwenkosi. Ilezo zinto izinto zaphezulu uNkulunkulu athi asinake. Nezo bathandi. Akusinto yeyingane ezincane imature enkosini indaba yobungcwele. Musani ukufuna sidlule ebungcweleni, sidlulele izintweni iBhayibheli engakhulumanga ngazo. Asihlale la ebungcweleni. UJesu ufuna ibandla lakhe libe busy lingcwelisa, lilinde ukubuya kwakhe. Akukho kusha okumore than that. Hambani nishumayele ivangeli nenze izizwe abafundi bese niyifundisa ukugcina konke enginiyale ngakho. Akukho kusha okungaphezu kwalokhu uJesu asiyele ngakho. Usiyele ngobungcwele. Asihlaleni lapho njengebandla likaNkulunkulu. Niyangizwa bathandi? Asinaso isikhathi sengilosi eyivela kubantu. Sinesikhathi salezona ezisahlulayo esifuna ukuyinqoba. Ngifuna ukunqoba izinkanuko zami. Ngifuna ukufuza uJesu. Ngifuna ukufunda ukuhamba naye. Ngifuna izambulo zokuthi inqotshwa kanjani last. Ngifuna izambulo zokuthi ukuthanda imali kunqotshwa kanjani. Xolwa kanjani uma uneqhulu. Ngifuna leso sambulo. Ninamba ngcwele. Yes. Uthi uPaul focus ayibe lapho bandla laseKolose, yekani le mysticism abantu abeza nayo. Cela ukukhombisa uverse 16 la. Ngiyekuvaleni manje. Khona la chapter 3. Izwi likaKristu mahlalekini njalo. Lo wanjalo kwelezulu uchaza into ecebile ukuze mathi wabacaphuna kusale. Umzalwane makuza ezwini likaKristu kuyena kumele acaphune lisale kumele likhithike izwi likaNkulunkulu kuyena ahlale richly kuwena emqondweni wakhe enhlizweni yakho aligwale kuwena nize nifundisane ngokuhlakanipha konke nifundisana lona lelizwi leli asinayo enye into asingayifunini enye into asimzibe onenye into asifune lona amavesi sifune lona amavesi kuphela nifundisane ngokuhlakanipha konke niyalane ngamahubo ukuhlakanipha izwi likaNkulunkulu lokho kunye ukucathula ngokuhlakanipha konke niyalane ngamahubo namahubo akhona asuka la ezwini ngeyihlabelelo namaculo komoya into zokomoya le zinto enzenzayo njengebandla eKolose eyiqubuka ezwini likaNkulunkulu izona into zokomoya hlalani kuzona nimhubele uNkulunkulu enhlizweni zenu ngokubonga konke enikwenzayo noma kungezwi noma ngemsebenzi kwenzeni konke egameni lenkosi uJesu nimbonge uNkulunkulu uyise ngaye hlalani egameni likaJesu yonke into niyenza ngaye gcwalani izwi lakhe bandla laseKolose bandla laseAdams yiba nabantu bezwi likaNkulunkulu noma ningabizwa ngebandla likamoya lokho akuchaze ukuthi nabantu abathanda izwi likamoya ngoba akekho umoya ongcwele oshiya iBhayibheli ngemumva akusiyo umoya ongcwele uma ingenandaba namavesi la mavesi abhalwe uyena izwi lakhe ayikho enye into afuna ukukucocela yona eceleni angayambulanga ezwini lakhe iba nabantu bakamoya umoya wezwi umoya kaGenesis kuya kuRevelation hayi umoya wento ezintsha oPaul abangazange bazazi ithi ngivale ngale nayo nali verse lami lokugcina lapha kuchapter 4 umfundisi sezo zaphambili ufuna ukuyalezami ke manje ama-theologian mangivala nje la ekugcineni kuchapter 4 ake sibuke uverse 5 no-6 bafowethu uthi hambani ngokuhlakanipha kubo abangaphandle abangaboni njengajoba sikhuluma nje hambani ngokuhlakanipha nithengisisa isikhathi ukukhuluma kwenu kuverse 6 makube nomusa njalo kuyoliswe ngosawoti ukuze nazi enifanele ukubaphendula ngakho bonke abantu thina bazalwane sithanda inyaniso sithanda iqiniso siyithandwa zeqiniso asifuni inkohliso ngoba nakhe igcwalisa amabandla asifuni inkohliso ngoba nakhe izwakala imnandi ivusa amadlingozi siyalithanda iqiniso noma abanye bangathi liyabhora uma ngihlala kanje ngichazelwe akho muntu oma ngey'nyawo oginqikayo nobhuquza phansi okuvuka amadlingozi nani ngichazelwa nje iqiniso siyalithanda iqiniso asiqapheleke ukuthi siyiphatha kanjani kubantu abangaphandle abangakakwazi lokho siyaba nengozi yokudibhayitha ngendlela engenayo umoya engcwele phakathi sidibhayithe ngenyama lithi izwi likaNkulunkulu masibe nomusa njalo ekukhulumeni kwethu amazwi ethu awayoliswe ngosawoti ngoba iyona ndlela esobawina ngayo laba bayizimvu ikaKristu kwangempela uNkulunkulu nezimvu zakhe eyiningi eyiningi zazo zidukiswa befundisa ezabafica zabalandela sobawina ngokukhuluma iqiniso silikhuluma ngothando silikhuluma ngomusa sikhuluma amazwi agcwele usawoti adlekayo ukuze sazi ukuthi sifanele ukubaphendula kanjani bonke abantu amen amen.
Hayi.